Krr. Scoot down, dada. Good on, Kim. Down, dada. Lucky movie, nafanya kweli, sio uzush. Anajaribu lakini, hawanishush. One man army, ambush. Nchome, na wachoma, kama vile kush. Mziki, kama dawa, vile nina push. Money in the bandos, na beba vifurush. Me love Japanese food, nakula sush. King of the jungle, utatukuta niko bush. Kama jua nina waka, kama mbua nina nyesha. Kama jua nimewaka, kama mbua nina nyesha. Wakini wana wanashikuwa na pressure. Mindo system, nina wakomesha. Nachukua kama ni mtoto wa kukesha. Nalipia kama ni mtoto wa kuvesha. Na wapiga doba bana. Wali, wanayobana. Ni mchezo wa dana dana. Ni mchezo wa dana dana. Nachezo tano big, nina kaba. Kulia kushoto kati nina chana. Kiko scars, niko na wana. Chunga, slete la wama. They never know the way we do. We do the way we do. They never know how we do. We do how we do. They never know the way we want you. We do the way we want you. We live the way we want you. We do the way we want you. My zombie wanna you wanna. Mda hote kina umana. Timzi na imeungana. Nikucheza kufa kufana. Tumekutana mjini bana. Usilete za kujuana. Mjini ni kujuana. Usilete za kujuana. Tingalingaling. Nime tinga 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 tingaling. Watu wako ting tingaling. Wame tinga tinga ting tingaling. Niko tinga tinga. Nime ting ting tinga tingaling. Watu wako ting tinga.